eɗen gooɗi yande jooni witere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde korija ñalli e moɗon habaruji meɗen hannde en sembe mum haaltana filla préfet Adar Bisnat région mo Agadez waɗi wullande dow filla ko darta coronavirus. O wi saabu département makko mo hawjo e nda no tumbi hakkunde région ji tati tawraɗi oɗo ñaw e nanan ko haali. Non ne ara filla ko darta ñaw coronavirus nguni se darama radio ji e télévision ji gonɗe jonde koye mum ɗo e nda leydi Niger no tawɗa saɗɗorama sanne saabu ɓe mbi golle mabɓe galano jarno hanir ene woɗiri. Yewtere men pinnande studio kalangu atalata funa haala haala cellal ko darta rewɓe cukalo e muɗum en hande haala ɗume hani suka ñammine caggal musinama e endu innun lebbi jeegon kodo ja ñalli e moɗon fa hande min Soumane Amadou jangantan habaruji ɗiɗo e fulfulde. Goo fo en puɗɗiran ni andinore nde ministére hawjide cellal leydi Niger ko wurtinta satu satu ɓe mbi keña nde endan ƴeewaɓe har filla ko darta ñaw coronavirus tawa kana himɓe joyon kayen woni ko tawda ñawgu enen ko heyɗi ɓe dukondan wi'ama tawa taton zender dukondan ɗiɗon. Ɗum waddi ko fande wiya himɓe yottake jokka e nder leydi Niger ɓe ñawgu memi keme jeɗɗo capanɗe joyo e joyo capantato e jeɗɗo kañum woni ko maayi e nder ñawgu endan hemre e capanɗe jeetato e nayo no gonno cawro wakkati mo kalte o keme joyon e capantato e nayon kayen woni ko cawri daɗi koti wuroji muɗum en yeruno andinore ministére nde endan famminiri e laawol ngol woni go'o ko gallure ñemey hono ko himɓe mum dara tawdaka ñaw coronavirus illu ɗum fuɗɗi warde joni. Non ne ara filla ko darta nguɗo ñawni waddi ko docteur ɗiɗaɓo muɗum kawjiɗo cellal to enda Agadez caggal ni to enda arlit yi'ama hono himɓe tawdaɓe ñaw coronavirus ɗum ndu kondani illum e ley baɗɗo lewru avril e daroɗo lewru mai. Ɗum waddi ko o fillani himɓe ɗo endan no woni no ñawgu endan wontiri nani ko haali o wiyta kena Issoufou Yadidi e dow cellalol kanko e Anice Karim bandimi.
Il y avait un malade qui a été prélevé le 29.
Wodi nyawdo gom mo eta cellal mun dara laso e jenay lewru avril du yara ton enda nyaw gan yewtine kaden ko nyeme yewtini sey tawi o mo tawda nyaw coronavirus. De loktorobe do bendu gadi ko etude cellal tawrabe e makko fu asawe didi lewru mai sey eto mabbe kandu wurti do nayo mabbe tato fu tawrabe be nyaw coronavirus dum du wadi wi'a nayo heba do Agadez hande der wakkati mo kaldeten ardiɗo sarusi cellal région Agadez e bandiraɓe mum gom jeehi ton endan arlit gam etude cellal wondiraɓe ñawɗo arano keɓaɗo on. Miɗen gattadu dane e himɓe ko watta ɓe ɗo tan o laaɓi kisinol raɓu ñaw coronavirus
cingaɗi.
Fa hande nder région mo Agadez ni le département Adar Bisnat préfet o endan waɗi wullandu e noddago yaade e filla ko darto ndenago yaade e ñaw coronavirus. O wi Allah e département ono tawa hakkunde no région tati tawdaɗe ñawgu zender maradi kañum e tawa. Ɗum waddini ko fande ne préfet wi nene noddagal ngal endan gam batte ƴeewene laabi mosola. O wiyta kena Moussa na hindu dow cellal o haalni Anice Karim fi wullandu enda.
Adar Bisnat no wondi e zender gam kerol ni tawa caka mabɓe wala du mo anda ko woni no waɗa ton enden zender har ko darata raɓu ñaw coronavirus gu. Yettore Allah ni ko ɗo maraɗi raɓu gu waɗay sembe sanne tawa kandu takkol amin woni durwiɗiɗe raɓu ñaw coronavirus gu sey bawɗe mawɗe amma yettore Allah fa hannden ɗo himɓe jaɓi ɗo tanade laabi denal cingaɗi ɗin. Saɗorna amin gotanno min mbawa jehi ladde min pirta ko e himɓe min gatti du dane min balli min gaddanama are ko loto juuɗe e katare kamfu e summode amma miɗen keɗi du woɓɓe balliramin ko watta min jotto tawaɓe ladde to.
Noni commune rural mo Tanda tawa kala département mo Gaya région mo Dosso ɗo ko ndan laabi koƴaɗi gan rentade e ñaw wiyeten coronavirus ngu enda laabi ɗi enda galan tokkire no woɗiri himɓe wuro ngon hono no sali har filla ko darto hono juulgol ngol e hoore muɗum woni koɓe gala ɓe tokka no wirani. Bawa Garba kam woni maire mo commune mo Tanda nani ko fawar joom bandi min Fadel Alou hemo e calalol ko filli dow fi o.
sensibilisation, vous savez que
c'est filla firtude ko himbe hana ko wade wakkati mundano hanti denne bawde amin ni min gadata min bawa du bi'i ko golle den timminama ga himbe cakantarare amin de filla mu en hoya e tibbe nyirebe hana ke neddo halana be wakkati munda be jaba be do tanu ko neddo wi'ibe min gadidu fa handen joda hali halobe nani kanfu e ardibe dina ben min cingi du fa handen komiti gon gam firta ko himbe cakantarare de ko watta be jaba be do tanu labi kingadi din gam hisinde be rabu nyaw coronavirus ko ande misali filla hawrude jamaare gam julude ko hada dum ande
nonni har filla ko dartana walla kaado ko wadde ner leydi hono televisionji e radioji gonde jonde ko mu dum wi kandu golle mu e galana yarana haner ina wodiri jawdi burdina kebe sanne dun sabi jaati gollobe nokkuji goddon buytaama jaati dun du kondan waddi ko fawar joni mbiyetedo Mahamadou Anunu goto e hawjibe hono nokkuji de endan o wi ko haani ministere hawjinde fille kokkol habaruji e CSC hawjinde fille mojjina habaruji leydi Niger ndara yeji tobe heba ko wallibe famado ko be gondum endan o halana na tarnan fude Ahmed do chalalu subaka
les télévisions privées ne vivent que
teleji tawadi do jonde ko en di yaha adowa kawride e goynaaki kampaniji e gollirde gom golle mu en kanni teleji di burdi amma hande no wodi der yamobe kawride mu en adebe na gadene goynaaki accube hokkude teleji di lumaku goynaaki kin denne hande goynaaki mabbe kin accama dundu sabi komin buyti dimma gollobe amin gomnati kandu miden ballira dum har pirtol ko e himbe do rabu nyaw coronavirus gu min gala bawde mawde gon dun du sabi fa hande miden gatta dane yane e minister amin o kanfu e CSC dara no wadi ballira min ko minen cuudi habaru di min cembida der golle pirtol ko e himbe gol
par rapport a cette commune
nan ar fila sadarmani wadi ko nokkuto himbe jaatna cakko jiiele mudo en do fisabilillahi nokkurde do konna non don wada wullando wiide ke jiijam wala na warna haanure no wodiri hono gam batte ale faabaade yonkiji kewdi dun du konna kawji nokkurde wi wabbe kayni hono do kulol do fila ko darto nyawngu endan e wabbe du konna do fila ko darto hono sumayernde e hore mudum li Musa o andini Musa Hassan bandimi ko yeto makko hono dum woni ko laati laabi do fila ko darto kokkol jiendan
min gidi min famina yimbe ni yiyan wala no heja surtout jo sumayno e nyawngu wari gati delle faysi ni tay jomun no sumi sini yari ndiyan wayi warde hokkude yiyan gan yiyan wala no heja lay 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 ko sakiti dum yimbe ngarano kokka yiyan haguno yidirano dum wari ko min gidi bawdo celludo fu si faysi ni jomun no sumi si yari ndiyan wara hokka yiyan wa faabo jamaare
nonni do enda nyame wadi no nyalaade nyande ni wulu wulu wulare mauni sanne kanon woni kenyande enda dum hebi dum wadi mosola sabu ndiyan lobbam mawdan tobudan der gallurnde enda duudi sanne nokko fu feewi dum wadi ko min jemi landowi himbe hawjibe etude kenuli e ndiyele dum woni meteo be bi dum wana ke fuddun dunguno enda yono docteur mbietedo kaccallu gabtiya lawan o halnir bandimi Nafisa Adamu dum woni mafari ndiyan tobudan na
nous avons la mousson qui était installée dans les régions de Niamey depuis
lor fuddi wifude do der region Niamey etawa e der nokku nokkuje gon zender e maradi fu guleki kamdu wadi sanne der balde de denne ko wawi waddi tobo fu hebake der wakkati odu do der cekantararde kenga ton har mali hendu boy dule gon tawi loru dundu wadi sembe do nyame dun tobi do nyame e der sobirde dosu nyame eterde millimetre lasu enay heba ton har abianso ko tobo godu fudda duudi wadi sanne ko ni Allah wadi nokku nokku tobo go wadi himbe bawa bi ko dungu fuddi
papa les véritablement de démarrage
en der region mo tilaber en andi no wodi laabi kojaade gam batte bi am moteje hono filata ko nokkuje de fu dun saabi ton enen walam sukabe ummator gollanobe ko wete kabu kabu acciti naati gadol takasiji e hore mudum kana be bi taksi be gombe gaddi endan wala no yottina hono kulle ko be jiddun endan goto ma no be Amadou Dawda o halani dum bandi mi bitedo Ilias Goumey no be gombe garra e golle mabbe kesede
kina kabu kabu gayi vraiment
ko yilade motoji hada dum cukabe ummatore handen der cekantarare amin deno tawra sadorna min tampi bale amin tampi modenno buri sembe keme didi handen sapporu no jali dum mi durwi min mi hebi taksi amma taksi o humtata haju am gam min botoji etew adami taksi o du wawa wadi golle de neddo ummake adi neddo yari ton har kwarateji deno warta handen bulum wartata sebata neddo fu Allah waddami ni ko yirna dun tan neddo wawi ute dudal amin handen bawa kunti haju ko em
ko ruwa ko mame go gor Assalamu alaikum Modibbo.
Wa alaikum assalam Hajiya.
Modibbo mari ugo on do nyagu coronavirus nato. Imi diga no yan do'a umi ibibbe am meka meke menki sanyawgu.
Hana ko darta filla nyaw coronavirus ngu mine Modibbaabe e koy ami min kebi habaruji e kintinol do magu ko pecci dammi ema.
Ha mi yetti sanne sanne imi hettini on.
Gina ni ko nimbe kaani paamana woni nyawgo subay fey goto no dina ma laati hen fu en kaalam farto dina don do nyaw coronavirus ngu don hebirta lawol nangirde nimbe kanjun sabi ko min en jamira alsilamebe acca hawrude juula nokku goto dum du gam hisinde nimbe nyawgunno
ah kenan dum hebude motsola onno
den ne jo en ande do cellal nimbe jamiri nimbe loota juude mu en faalaabe kaataare ngatta ndiyam alcool da dojji na adili dila der sobudu maada lootira juude ma haataare faalaaba ngatta chakama e nimbe meter goto acca memol hinere e gite ma hunduko acca kadi memol dabbaaji burudi de dun tirsi ko memu daadi loota juude ma fala
kenan kanjo woni kebol motsola onno
accion du nyamon nyamduji di benday loton gineji di nyamirdo leemun din accion diludu du hedena fu goddum accion haura wara jodo nokku goto tefadu musuwar ko pi forta anda itti nyittema wana to kebba fu njoppata dum ngatta don leemburi heba ta arabu goddo
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hautade e minister kawji do cellal bibbe leedi Niger
do yeterne pinne en kali hala hon suka tiagal lebbi jeego ko musini endu innum dum en woni nyamduji ko hani beedene no wodi hon bitaje ko nande mudum nene ne kaydu indirabe habbani wada dum fa woda sabu kosan endu dan tan hejjan tan de buri lebbi jeego jallo Hamsatu Jakite jo andal do filla nyamduji bibbe adama be kan yewtin do rahila sumana min pirte fulfulde
lebbi jeego gada kokkol suka endu tan tan iri nyamdu duye suka o haja no dum beediran tamu nyamduji ko
après les 6 mois on peut pas directement introduire par exemple des aliments
gade labi jeego wawa fuddi wakati munda e nyanduuje tadduudi bitaji bedenaaji nyanduuji cambi inoji onno na nyanduuje calbudi kan suka fuddate hokke gan to an jaggiti kokosa kan tan o yaron de o woti se en fuddo hokkudem ko teddi teddi sedda wakati wakati bitaji di e konani titta inna o no hani watta munya to habito o nyande ko o hokka dum fu jirbe dido natotay der nyandoma keji fa o wota bitaji chalbudi tantan kaeta gangala ko nyibba bonnu suka
utiliser des bouillies légères et les bouillies légères n'apportent rien à l'organisme de l'enfant
bitaji moddudi di dum e burdi chalbudi din
bitaji moddudi di no burna bonnu suka senni na nyibba bonnu suka ondu
hano irdimma oye hani sukabe be kokki
lebbi suko on beedo yaadi idum beedanam bitaji moddudi iko nan titta yaadi misali wakati o moddi lebbi jeego jirbo tete no hani o hokke nyande fumo lebbi joyati o mo wawe hokkede jirbo joy fa joyati yaade yesu farid mako firtu to o wawi yerude ko burta dimma jirbo koy
prendre des quantités assez suffisantes.
Dume sabi ko sayto lebbi jeegom di kuubi ko suka fudde hokkede nyamduuji gom.
Parce que savi après 6 mois.
Gade lebbi jeego endu tantan wawa jogi suka famona da kosam endu don etama do hemre ko don suka on haja der nyoloma faccere mun ta hebata do kosam dan denne faccere deto sayto de tafa har ir bitaji moddudi undu wakati mo wadi lebbi sapo didi fotaydu inna suka yi asaye hisodo bita gadaka konko e hore makko imo wawi biti
edo do ko habaru me fulful tili hande semi assalamu alaykum balanta jamwali
studio kalangu
difa do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm
studio kalangu